Yo go Ville Osta, na me span. Una ori, the way that be that you're far. Una ori, unwa gire seo. Una ori, iya gare seo. Bendera jiwanike, enseo jiwanike. Bendera jiwe, bendera jiwanike, enseo jiwanike. I'm feeling confident. I'm from UG. We love you, part of Africa. Tu kolele wa mu, tu kwatagane, tu yambaganenga. Akulumba tolwana na ye, traffic mekanya na ye, toyomba na ye. Tulebana wa Uganda, idegeza tuleba Uganda. Inza nawe no life na.
Yelelele la la.
Iya gare seo, bendera jiwanike, enseo jiwanike, bendera jiwe, bendera jiwanike, enseo jiwanike. Wafe Uganda jenzalwa, abulu Uganda ngawe babera, bakulu bange, pulirambo mululugu basukuru nyeko. Mulwanagana temu kwatagana, bumu yombagana, lwa songa ya simbi, kitusene mawanga. Mwono mchuli mulu kwa la Muganda pesa sola mbasawa Fena tustachimu Tule mkubona abone la musi ya fe Mwata tukule la batungu wa hindi wa China Lokubata tukwatagana Fena
tubele chachimu
Nisabulo kuyamba
si ya fe
Nisabulo kutimba Uganda nani yeah. Una oli Ya gari siyo Bendera jiwanike Nsiyo jiwanike Bendera jiwe, bendera jiwanike, enseo jiwanike.
Tuwakilisha
upendo, tuungane tuwe moja. Takula tukule pamoja, tubadilishane mawazo. Pia tusikilizane,
hey!
Yani Uganda indele, chuki, ubaguzi. Ukabila, mawaji, pia fitina Wandugu tupendane, wadada tusaidiane Mola tumabini ya pia tatubarikia